mcheko gani mimi nicheke. Ona happy, moyo uko happy. Ameweka ujasiri wa kiafande. Hosi ogopi, vita twende. Ameweka ujasiri, acha nitambe. Hosi ogopi, weka twende.
Vamos.